Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the
we
new oil poured.
Mafuta mapya yalimwagika.
And nobody took an offerenda, an offering in the stadium.
Na hakuna mtu aliyechukua sadaka pale uwanjani.
Nobody bought a miracle.
Hakuna mtu aliyenunua muujiza.
The poor people were able to come and take for free.
Wale watu maskini walikuwa na uwezo wa kuja na kuchukua bure bure.
Because the new oil is poured here.
Maana mafuta mapya yamemwagwa hapa.
The new wine is here.
Divai mpya iko hapa.
But if you go to other parts of the earth.
Lakini ukienda kwa maeneo mengine ya dunia.
There is no rain.
Hakuna mvua.
There is no wine.
Hakuna divai.
There is no oil.
Hakuna mafuta.
There is no revival.
Hakuna uvuvio.
What will you do?
Utafanya nini?
Will you guard this new wine?
Je, utachunga hii divai mpya?
The day and the hour.
Siku na saa.
No man knoweth.
Hakuna mtu aijuae.
But for you pastors.
Lakini kwenu ninyi wachungaji.
Keep guard.
Chungeni.
He says.
Anasema.
I have so many scriptures but I cannot finish the first.
Nina vifungu vingi sana, lakini hata siwezi kamaliza cha kwanza.
Regarding this vision.
Juu ya maono haya.
But in the same scripture of Mark 13.
Lakini katika kifungu hicho hicho cha Mariko 13.
Verse 32 down.
Mstari wa 32 kuendelea.
He said.
Alisema.
After he said, be on guard.
Baada ya kusema kwamba, makinika mchunge.
He also said, be alert.
Pia akasema, kesheni.
The church of Christ today.
Kanisa la Kristo leo.
Are you alert?
Je, mko makini?
Do you know what it means to be alert?
Je, mnajua inamaanisha nini kuwa macho?
Alert.
Kuwa macho.
Sometimes.
Wakati mwingine.
I have to release.
Inabidi niachilie.
A prophecy alert.
Onyo la unabii.
Sometimes.
Wakati mwingine.
I have to release.
Ni lazima nikaachilie.
A prophecy alert.
Onyo la unabii.
On what is coming to Israel.
Juu ya kile kinachokuja Israeli.
All the time. When my prophecies are fulfilled.
Wakati wote unabii wangu unapotimizwa.
Then you will hear.
Basi utasikia.
A tsunami alert has been issued.
Onyo la tsunami limetolewa.
Alert.
Onyo.
When the Lord said,
wakati Bwana alisema,
the day and the hour,
siku wala saa,
no man knows,
hakuna mtu anayejua,
but for you pastors,
lakini kwenu ninyi wachungaji,
be alert,
kesheni.
What did the Lord mean?
Je, Bwana alimaanisha nini?
Listen,
sikiza.
Alert,
kuwa makini,
mean,
inamaanisha,
to watch attentively.
Kukesha kwa makini.
Anytime that thing might happen.
Wakati wowote kitu hicho chaweza kutendeka.
It is called.
Inaitwa.
To be expectant.
Kuwa na matarajio.
To be highly expectant.
Kuwa na matarajio makubwa sana.
Of a most expected momentous event.
Ya tukio liliotarajiwa zaidi. Tukio kuu ambalo likitendeka halitarudiwa.
To be highly expectant.
Kuwa na matarajio makuu sana.
Of a most awaited.
Ya tukio lilongojewa sana.
Momentous event.
Tukio kubwa la muhimu lilotarajiwa sana.
But a momentous event.
Lakini tukio nyeti zaidi ambalo likitendeka halirudiwi.
So you are somewhere.
Basi uko mahali fulani.
Alert.
Uko makini.
You know alert means.
Na kuwa makini inamaanisha.
Anytime something says, "Pia, wow, you go."
Wakati wowote kitu kikilipuka pia umetoka umeenda.
You are ready for action.
Uko tayari kufanya kitu.
If you look at the church of Christ globally now.
Ukilitazama kanisa la Kristo kote kote sasa.
Is the church obedient to the Lord?
Je, kanisa ni tiifu kwa Bwana?
Because the Lord said.
Maana Bwana anasema.
The hour and that day.
sana siku ile.
No man knows.
Hakuna mtu ajuae.
But you.
Lakini ninyi.
Be alert.
Kesheni.
Is the church alert?
Je, kanisa linakesha?
Alert means any moment.
Kukesha inamaanisha kwamba wakati wowote.
Why?
Kwa nini?
Because that event.
Maana tukio hilo.
Is momentous.
Ni la kutendeka mara moja na halirudiwi.
That is a momentous event.
Hilo ni tukio ambalo likishatendeka halirudiwi.
What does momentous mean?
Na inamaanisha nini hivyo?
Which means?
Inamaanisha?
It has been waited and waited and waited and waited upon for a very long time.
Limesubiriwa na kusubiriwa na kusubiriwa tena kusubiriwa kwa muda mrefu sana.
And you want it to find you right.
Na unataka likitendeke likupate ukiwa sawa.
Because.
Kwa sababu.
Momentous means.
Hiyo momentous inamaanisha.
That when it will happen.
Ya kwamba wakati tukio hilo litatendeka.
Pia.
Mara moja hivyo.
It will be irretrievable.
Halitarudiwa tena.
You cannot retrieve.
Hawezi kurudia tena.
Momentous.
Tukio lilotarajiwa sana.
Means awaiting.
Kumaanisha kwamba kungojea.
Expectantly.
Na kutarajia.
Maintaining a vigil.
Ukikesha.
You don't want your eyes to fall asleep.
Hautaki macho yako yalale.
Because.
Kwa sababu.
When this event takes place.
Wakati tukio hili litatukia.
It is done.
Imekwisha.
The door.
Mlango.
Will be closed.
Utafungwa.
You see now. Be alert.
Kesha.
Precious people.
Watu wa dhamani.
In Matthew.
Katika Mathayo.
Matthew 24.
Katika Mathayo 24.
He says.
Anasema.
Verse 36.
Mstari wa 36.
Downwards.
Kuendelea.
He says, no one knows about that day or hour.
Anasema hakuna mtu ajuae habari za siku ile wala saa ile.
Not even the angels in heaven.
Hata malaika mbinguni.
Nor the Son.
Wala mwana.
But only the Father.
Ila baba peke yake.
Verse 37.
Mstari wa 37.
As it was in the days of Noah.
Kama ilivyokuwa katika siku zake Nuhu.
So will it be at the coming of the Son of Man.
Ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake mwana wa Adamu.
So will it be at the coming of the Son of Man.
Ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake mwana wa Adamu.
For in the days before the flood.
Maana katika siku zile kabla ya gharika.
People were eating and drinking and marrying and giving in marriage.
Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa.
Up to the day Noah entered the ark.
Mpaka siku ile Noah alipoingia kwenye safina.
And they knew nothing about what was about to happen until the flood came and took them away.
Nao hawakujua lolote mpaka gharika ilipokuja ikawakumba wote.
That is how it will be at the coming of the Son of Man.
Hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu.
Two men will be in the field.
Wanaume wawili watakuwa kondeni.
One will be taken and the other left.
Mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa.
Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left.
Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja. Mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa.
Verse 42.
Mstari wa 42.
Therefore, keep watch.
Kwa hivyo, kesheni.
I like Spanish. When he says, therefore keep watch.
Ninapenda Spanish, maana akisema kwamba basi kesheni.
Which means he says, stay despierto, stay awake.
Kumaanisha kwamba anasema, kueni macho msilale.
When it translates to English, you lose it.
Ukitafsiri kwa Kiingereza unaipoteza.
Keep watch. But for them they say, therefore keep awake.
Kwa Kiingereza inasema, kesheni. Lakini kwao wanasema, kwa hivyo iweni macho msilale.
When the Lord says, that day and hour, no man knoweth.
Wakati Bwana anasema, siku ile na saa ile, hakuna mtu aijuae.
He adds some flanking scriptures.
Anaongeza vifungu fulani vya kuunganisha.
And one of them says,
na kimoja kinasema,
like it was during the time of Noah.
Kama ilivyokuwa siku zake Nuhu,
so will it be at the coming of the Son of Man.
Ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake mwana wa Adamu.
In other words,
kwa maneno mengine,
a small minority,
kikundi kidogo,
will love righteousness,
watapenda haki.
He says,
anasema,
only a small minority,
ni masalia kidogo tu,
would love righteousness,
watapenda haki,
would admire holiness,
watatamani utakatifu,
would adore godliness,
watapenda uungu,
would adore holiness,
watapenda utakatifu.
That means he was saying,
kumaanisha kwamba alikuwa akisema,
that time I'm talking to you about,
huo wakati ambao ninawanenea,
will find you,
utawapata,
in the days of Noah,
katika siku za Nuhu.
That time,
huo wakati,
will find you,
utawapateni,
in the days,
katika siku,
of darkness,
za giza.
That time,
huo wakati,
to find you,
utawapata,
in the days of darkness,
katika siku za giza.
What ought you to be?
Munapaswa kuwa vipi?
You ought to be the light of that darkness.
Munapaswa kuwa nuru ya giza hilo.
You see the instruction?
Unaona maagizo?
That means,
hiyo inamaanisha,
your light,
nuru yako,
in those days,
katika siku hizo,
cannot be taken for granted.
Haiwezi kuchukuliwa hivi hivi.
Your light,
nuru yako,
in those days,
katika siku hizo,
if you walk right,
ikiwa utatembea ipasavyo,
will help many nations,
itayasaidia mataifa mengi,
who are in darkness,
walio gizani.
So your salvation,
basi wokovu wako,
in those days,
katika siku hizo,
your service,
utumishi wako,
your priesthood,
ukuhani wako,
in those days,
katika siku hizo,
will be most critical,
itakuwa nyeti zaidi.
You cannot take it for granted.
Hawezi kuichukulia kimzaha.
Then he says,
kisha anasema,
people,
watu,
will be eating and drinking.
Watu watakuwa wakila na kunywa.
But we need food.
Lakini tuahitaji chakula.
God created the body in such a way that the body needs food.
Mungu aliumba mwili huu katika namna ya kwamba mwili unahitaji chakula.
To sustain its livelihood on the earth.
Ili kuhudumisha uhai wake hapa duniani.
Why?
Kwa nini?
With the same God.
Kwa nini Mungu huyo huyo?
Turn against food and drinking.
Ageuke dhidi ya chakula na vinywaji.
In other words, the Lord was telling us this.
Kwa maneno mengine Bwana alikuwa akituambia haya.
That because that day and hour, no man knoweth.
Ya kwamba kwa sababu siku ile na saa ile, hakuna mtu ajuae.
There will be a need.
Kutakuweko na hitaji.
To build your ministries.
Kujenga huduma zenu.
The foundation of your ministries.
Msingi wa huduma zenu.
In the wilderness.
Jangwani.
You did not understand.
Hamkunielewa.
You did not understand.
Hamkunielewa.
In the wilderness of Judea.
Katika jangwa la Judea.
When Jesus was baptized.
Wakati Yesu alipobatizwa.
In the Jordan.
Katika mto Yordani.
In the Jordan River.
Katika mto Yordani.
Heaven opened.
Mbingu zilifunguka.
And the Spirit of the Lord descended on him.
Na roho wa Mungu akamshukia.
And when the Spirit of the Lord descended.
Na roho wa Mungu aliposhuka.
Look at what happened.
Tazama kilichotendeka.
The Spirit of the Lord.
Roho wa Bwana.
Led him into the wilderness.
Alimuongoza jangwani.
And he built the foundation of his ministry on the earth.
Na akajenga msingi wa huduma yake duniani.
What does wilderness mean?
Jangwa linamaanisha nini?
Number one.
Kwanza kabisa.
Separation from the world.
Kujitenga toka ulimwenguni.
Separation from the world, number one.
Kujitenga toka ulimwenguni la kwanza.
Number two.
Na ya pili.
Separation from familiarity.
Kujitenga toka kwa mazoea.
What is familiar with you?
Kila ambacho umezoea umefahamiana nacho.
Because they say.
Mana walisema.
Wasn't this the son of Joseph?
Si huyu alikuwa mwana wa Yusufu?
That was a carpenter here.
Ambaye alikuwa seremala hapa.
That was working here.
Aliyekuwa akifanya kazi hapa.
He had to separate.
Ilibidi ajitenge.
From those.
Toka kwa hao.
Who would undermine his calling.
Ambao wangedharau mwito wake.
That's number two of wilderness.
Hilo ni jambo la pili jangwani.
Number three.
Na la tatu.
Wilderness.
Jangwa.
Means spiritual solitude.
Inamaanisha upweke wa kiroho.
Spiritual solitude.
Upweke wa kiroho.
Number four.
Na la nne.
Physical solitude.
Upweke wa kijinsia.
Look at this.
Tazama hii.
What's the importance of solitude?
Umuhimu wa upweke ni nini?
In your life as a pastor.
Katika maisha yako kama mchungaji.
Look at Jesus.
Mtazame Yesu.
Every time Jesus ministered to the multitude.
Kila mara Yesu alipowahudumia umati.
He healed them.
Aliwaponya.
Blessed them.
Akawabariki.
He took time.
Alichukua muda.
To withdraw from the multitude.
Wa kujitenga toka kwa umati.
To the Mount of Olives.
Hadi kwa mlima wa Mizeituni.
And there.
Na mahali pale.
In solitude.
Katika kujitenga na upweke.
Then the Holy Spirit.
Basi Roho Mtakatifu.
Was able to minister to him.
Aliweza kumuhudumia.
Pastors, you need this.
Wachungaji, mnahitaji hii.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
We have entered the days of the wilderness.
Tumeingia katika siku za nyikani.
When you need to step out in the wilderness.
Wakati mnapaswa kujitenga jangwani.
The wilderness of repentance.
Jangwa la toba.
And your times need to be alone.
Na kuna wakati ambao unahitajika kuwa peke yako.
You at times need to be alone.
Wakati mwingine unahitajika kuwa peke yako.
That you may hear the voice of God clearly.
Ili ya kwamba ukaisikie sauti ya Mungu wazi wazi.
Because at times there's too much noise.
Maana wakati mwingine kuna kelele nyingi sana.
Too much noise.
Kelele nyingi zaidi.
Gracious people.
Watu wa dhamani.
He is emphasizing the importance of fasting.
Anasisitiza umuhimu wa kufunga.
And separation.
Na kujitenga.
That day.
Hiyo siku.
And hour.
Na saa.
No man knows.
Hakuna mtu aijuae.
Then he puts flanking scriptures.
Na kisha anaweka vifungu vya kuunganisha kama mabawa.
That should help and navigate you.
Vinavyopaswa kukusaidia na kukuelekeza.
To the central issue.
Kupitia lile swala la kiini.
To that day.
Kwa siku ile.
And he says.
Na anasema.
People will be married.
Watu watakuwa wakioa.
And giving in marriage.
Na kuolewa.
Wow. But that is the same God.
Lakini huyo ndio Mungu yule yule.
Who created marriage.
Aliyeumba ndoa.
Wow. Wow. That is the same God.
Huyo ndio Mungu yule yule.
Who created marriage.
Aliyeumba ndoa.
Marriage is an institution of God.
Ndoa ni swala la Mungu.
to the extent,
kufikia kiwango kwamba,
to the extent that when you read the book of Isaiah,
kwa kiwango kwamba ukisoma kitabu cha Isaiah,
Isaiah 54 verse 5 to 7,
Isaiah 54 mstari wa 5 hadi wa 7,
to prove to you that marriage is an institution of God,
kuwadhibitishieni kwamba ndoa ni taasisi ya Mungu.
He says,
anasema,
for your maker is your husband,
kwa maana muumba wako ndiye mume wako.
The Lord Almighty is his name,
Bwana mwenye nguvu ndilo jina lake.
The Holy One of Israel is your Redeemer,
yeye aliye mtakatifu wa Israeli ni mkombozi wako.
He is called the God of all the earth,
yeye anaitwa Mungu wa dunia yote.
The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit,
Bwana atakuita urudi kana kwamba ulikuwa mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni.
A wife who married young only to be rejected, says your God.
Kama mke aliolewa bado angali kijana na kukataliwa, asema Mungu wako.
For a brief moment I will abandon you, but with deep compassion I'll bring you back.
Kwa kitambo kidogo nilikuacha, lakini kwa huruma nyingi nitakurudisha.
Marriage is an institution of God,
ndoa ni taasisi ya Mungu.
Created by God,
iliumbwa na Mungu.
Ordained by God,
ikateuliwa na Mungu.
Why?
Kwa nini?
Why would God,
kwa nini Mungu,
when the rapture is near,
wakati unyakuzi umekaribia,
say,
aseme,
that like it was during the time of Noah,
kwamba kama vile ilivyokuwa katika siku zake Nuhu,
so will it be at the coming of the Son of Man,
ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake mwana wa Adamu.
For in the days before the flood,
maana katika siku zile kabla ya gharika,
people were eating and drinking,
watu walikuwa wakila na kunywa,
and they were marrying,
na walikuwa wakioa,
and giving in marriage,
na kuolewa.
Marriage is good,
ndoa ni nzuri.
Why would God turn against it now?
Kwa nini sasa Mungu ageuke dhidi yake?
Listen very carefully, pastor.
Sikizeni kwa makini sana wachungaji.
Marriage is such an institution of God,
ndoa ni taasisi ya Mungu,
that Jehovah,
kiasi ya kwamba Jehovah,
describes,
anaelezea,
his relationship with Israel,
uhusiano wake na Israeli,
like husband and wife,
kama mme na mke.
Then,
kisha,
he describes,
anaelezea,
the relationship,
uhusiano,
between Christ and the church,
kati ya Kristo na kanisa,
as that of a bridegroom and bride,
kama ule wa bwana harusi na bi harusi.
But,
lakini,
if marriage was created by God,
ikiwa ndoa iliumbwa na Mungu,
then that means,
basi hiyo inamaanisha,
the central purpose,
kusudi lakini,
for marriage,
la ndoa,
for which marriage was created,
ambalo kwalo ndoa iliumbwa,
is that marriage,
ni ya kwamba ndoa,
may be holy,
iwe takatifu,
may be a holy institution of God,
iwe ni taasisi takatifu ya Mungu,
that reflects,
inayoashiria,
the relationship,
uhusiano,
between Jehovah and Israel,
kati ya Jehovah na Israeli,
that reflects,
inayoonesha,
the holy relationship,
uhusiano takatifu,
between Christ and the church,
kati ya Kristo na kanisa.
That means the Lord was warning,
kumaanisha kwamba Bwana alikuwa akionya,
raising a red flag,
akiinua bendera nyekundu, akiinua onyo,
that the day and hour is not known,
kwamba siku na saa haijulikani.
But when that day comes near,
lakini siku ile itakapokaribia,
when that day comes nigh,
wakati siku ile itakaribia,
listen,
sikiza,
there will be a contamination of marriage.
Kutakuwepo na kuchafuka kwa ndoa.
There will be a fall in marriage.
Kutakuwa na mwanguko kwenye ndoa.
There will be unfaithfulness in marriage.
Kutakuwa na kutokuwa na uaminifu kwenye ndoa.
Wow, if you look at marriage today.
Ukizitazama ndoa siku hizi,
Christian marriages,
ndoa za Wakristo,
they don't glorify God.
Hazimtukuzi Mungu.
The husbands are watching pornography.
Wanaume wanatazama picha za pornografia.
Does that honor God?
Je, hiyo inamtukuza Bwana?
Does that glorify God?
Je, hiyo inamtukuza Mungu?
Number two.
Na la pili.
If you look at today's Christian marriages.
Ukitazama ndoa za siku hizi za Wakristo.
There is conflict.
Kuna mizozano.
There is no resolution.
Hakuna suluhisho.
Some of the Christian marriages.
Baadhi ya ndoa za Wakristo.
Are for convenience.
Ni za kutosheleza tu.
I pay her friend, you pay her friend. We move on.
Nitalipa nusu ya kodi ya nyumba, utalipa ile nusu nyingine na maisha yaendelee.
Does that glorify the Lord?
Je, hiyo inamtukuza Bwana?
If you look at Christian marriages today.
Ukitazama ndoa za Wakristo leo,
you find husbands are seeing other women.
Unapata kwamba wanaume wanaona wanawake wengine.
Otra mujeres.
And wives are looking at other men.
Na wanawake na wao wanatafuta wanaume wengine.
There are many cases that have come to me.
Kuna kesi nyingi ambazo zimenijia.
When the Christians say, look, me, I brought my husband to the church.
Wakati Wakristo wanasema, mimi nilimleta mme wangu kanisani.
The wife.
Sasa mke anasema hivyo.
But when he came to that church.
Lakini alipokuja katika kanisa hilo.
I was very broken hearted.
Nilivunjika moyo sana.
I thought I was doing the right thing.
Nilidhani kwamba nilikuwa nafanya kinachopasa.
To bring my husband to the house of God.
Kumleta mme wangu nyumbani mwa Mungu.
But when he came there.
Lakini alipokuja mle.
He found another girl there.
Akapata msichana mwingine mle ndani.
And now they have a baby.
Na sasa wana mtoto.
Does that glorify God?
Je, hiyo inamtukuza Mungu?
If you look at marriages today.
Ukizitazama ndoa za siku hizi.
Let me describe to you the best marriage.
Wacha niwaelezeni ndoa bora zaidi.
That the Lord celebrates.
Ambayo Bwana anasherekea.
That glorifies the Lord.
Inayomtukuza Bwana.
The best marriage.
Ndoa bora zaidi.
That glorifies the Lord.
Inayomtukuza Bwana.
Is where Christ Jesus.
Ni ambapo Kristo Yesu.
Is the center of the marriage.
Yuko katikati ya ndoa hiyo.
You did not hear me.
Hamkunisikia.
It is where Christ is seated at the center of that marriage.
Ni mahali ambapo sasa Kristo ameketi katikati ya ndoa hiyo.
When the man, the husband says.
Wakati mwanamme anasema.
I am tired of this woman.
Nimechoka na mwanamke huyu.
Before he can even think about it.
Hata kabla awaze kuihusu.
The Lord will replenish more love, unlimited love, abundant love. Into him for his wife.
Bwana atauhisha upendo mpya, upendo mkuu zaidi, upendo usio na mipaka ndani mwake kwa ajili ya mke wake.
Only Jesus.
Ni Yesu peke yake.
Can give us unlimited love.
Anaweza kutupatia upendo usio na mipaka.
The human being.
Mwanadamu.
Has no capacity.
Hana uwezo.
To love unlimited.
Wa kupenda bila mipaka.
They quickly get tired and abandon.
Mara moja wanachoka na wanaachana.
But if you have a marriage.
Lakini ikiwa una ndoa.
Where Jesus is the center.
Ambaye Yesu ndiye wa katikati.
And you are the branch.
Na ninyi ni matawi.
And you are drinking the life from the vine.
Na mnakunywa uzima toka kwa mzabibu.
If Jesus is the center.
Ikiwa Yesu ndiyo shina.
And you are drinking life from that main vine.
Na mnakunywa uzima toka katika huo mzabibu mkuu.
Then you have the life of Christ.
Basi mnao uzima wa Kristo.
Remain in me.
Kaeni ndani mwangu.
For those who will remain in me.
Kwa wale watakaokaa ndani mwangu.
I will be in them.
Nitakuwa ndani mwao.
And the Father also in them.
Naye Baba pia atakuwa ndani mwao.
Then you can love.
Basi mwaweza kupenda.
And love your wife no ending.
Na kumpenda mke wako bila kukoma.
Every time you wake up.
kila mara unapoamuka,
you love her more.
Unampenda zaidi.
Same thing with the wife.
Jambo lile lile na mke.
If Jesus,
ikiwa Yesu,
is the center of your marriage,
ndiye washina katika ndoa yenu,
then your wife,
basi mke wako,
will always see something holy in you.
Kila mara ataona kitu takatifu ndani mwako.
Will always love you.
Kila mara atakupenda.
For your righteousness.
Kwa sababu ya haki yako.
For your faithfulness.
Kwa sababu ya uaminifu wako.
Will love you forever.
Atakupenda siku zote.
Because Jesus will repent.
Maana Yesu atakuwa akimuuisha.
But today,
lakini siku hizi,
couples get married.
Watu wanaoana.
And then within a short time,
alafu kwa kitambo kidogo,
the Lord,
Bwana,
he sees,
anaona,
a contest.
Anaona migogoro.
The contest.
Anaona mashindano.
A fight.
Anaona vita.
A conflict.
Anaona mizozano.
A contradiction.
Anaona kutoelewana.
Why?
Kwa nini?
Because the wife will say,
maana mke atasema,
my husband,
mume wangu,
if you are going to serve Jesus in that far country,
kama unaenda kumtumikia Yesu katika hiyo inji ya mbali,
you are going to preach that far,
ikiwa unaenda kuhubiri umbali huo,
then when you come back,
basi utakaporudi,
you will not find me here,
hautanipata hapa.
They begin to compete with the creator of marriage.
Wanaanza kushindana na muumba wa ndoa.
Ah, now you understand.
Sasa mwaelewa.
The purpose of marriage.
Kusudi la ndoa.
Is that you may wear the image of the marriage of the Lamb.
Ni ya kwamba mkavalie mfano wa harusi ya mwanakondoo.
Today,
leo,
their wives,
kuna wanawake,
that stop the husband from the calling of God.
Wanaowazuia waume zao toka kwa mwito wa Mungu.
Today,
siku ya leo,
their husband,
kuna wanaume,
that stop the wives,
wanaowakomesha wake zao
from the calling of the Lord,
toka kwa mwito wa Bwana.
Those are the marriages the Lord was talking about.
Hizo ndizo ndoa ambazo Bwana alikuwa akinena juu yake.
That people will be getting married in that form.
Kwamba watu watakuwa wakioa na kuolewa kwa jinsi hiyo.
But when the Lord says,
lakini wakati Bwana anasema,
you will give in marriage,
mutajipeana kwa ndoa.
Because it says people will be married,
maana anasema watu watakuwa wakioa,
and giving in marriage,
na kujipeana kwa ndoa.
What is the meaning of giving in?
Maana ya kujipeana inamaanisha nini?
When the Lord says,
wakati Bwana anasema,
that day and hour,
siku ile na saa ile,
no man knows,
hakuna mtu ajuae.
But he says,
lakini anasema,
be careful,
makinika.
Because in those days,
maana katika siku hizo,
people will be giving in marriage,
watu watakuwa wakipeana kwa ndoa.
What is the Lord meaning?
Bwana anamaanisha nini?
The Lord is saying,
Bwana anasema,
that when he created you,
ya kwamba wakati alikuumba,
he put a vision in you,
aliweka maono ndani yako,
for eternity,
kwa ajili ya umilele.
Again,
na tena,
when the Lord created you,
wakati Bwana alikuumba,
inside you,
ndani mwako,
he put a vision,
alitia maono,
for eternity,
ya umilele.
He put a vision for eternity.
Aliweka maono ya umilele.
He did not intend that you die and rot and go to hell.
Hakukusudia kwamba ufe uoze uende jehanamu.
He wanted that you would eventually develop the bearing and the navigation towards your eternity with God.
Alitaka ya kwamba hatimaye utapata kutambua na kuelekea kwa mwelekeo wa umilele wako katika ufalme wa Mungu.
And so even if you get married,
na hata basi ukiolewa makuoa,
you should not kill your vision for eternity.
Usiue maono yako ya umilele.
Even if you get married,
hata kama utaoa,
your vision for eternity must not die.
Maono yako ya umilele yasije yakafa.
In fact,
hata hivyo,
you should team together with your wife,
unapaswa kuungana na mke wako,
and enhance,
na kuimarisha,
synergistic,
na kuongeza,
your vision for eternity,
maono yako ya umilele.
But when he says,
lakini wakati anasema,
people will be giving in marriage,
watu watakuwa wakijipeana kwenye ndoa,
giving in,
wakijipeana,
which means,
inaomaanisha,
losing your original plans,
ukipoteza mpango wako wa mwanzoni,
and just give up,
na unakata tamaa.
Giving in,
kukata tamaa,
is like this,
ni hivi.
Look at this,
tazama hii.
Giving in is like this,
kukata tamaa ni jinsi hii.
Boxing,
unapigana ndondi.
Boxing,
unapigana ndondi.
Boxing,
unapigana ndondi.
Boxing,
unapigana ndondi.
And then,
na kisha,
you are being beaten too much,
unapigwa sana zaidi.
And you take the towel,
na unachukua ile taulo.
And you throw in the towel,
na unaitupa ndani ile taulo.
And you give up,
na unakata tamaa.
I cannot fight anymore,
siwezi kapigana tena.
You surrender your eternity,
unaachana na umilele wako.
That is what the Lord meant,
hicho ndicho alichokimaanisha Bwana.
That in these days,
kwamba katika siku hizi,
many people will stop fighting for their eternity in marriage,
watu wengi wataacha kupigania umilele wao katika ndoa.
They will give up and say, ah, I forget about eternity,
watakata tamaa na kusema ninasahau juu ya umilele.
When the Lord said,
wakati Bwana alisema,
that day and hour,
siku ile na saa ile,
no man knoweth,
hakuna mtu aijuae.
Now you understand,
sasa unaelewa,
the warnings that surround it,
zile onyo zinazoizunguka,
the coming of the Messiah,
kuja kwake Mesia.
Then he says,
kisha anasema,
keep watch,
kesheni.
Keep watch,
kesheni.
Hallelujah,
hallelujah.
1 Thessalonians,
wa Thessalonike wa kwanza,
chapter 5,
mlango wa 5.
He says,
anasema,
now brothers,
basi ndugu,
about the times and the dates,
kwa habari ya nyakati na majira,
we do not need to write to you,
hatuna haja ya kuandikia,
for you know very well,
kwa kuwa mnajua vyema kwamba,
that the day of the Lord,
kwamba siku ya Bwana,
will come like a thief,
itakuja kama mwivi,
in the night,
wakati wa usiku.
While people are saying peace and safety,
wakati watu wanaposema amani na salama,
destruction will come upon them suddenly as labor pains of a pregnant woman, and they will not escape.
Maangamizi yatawajia ghafla kama vile utungu umjiavyo mwanamke mwenye mimba, wala hawatatoroka.
If I were you,
kama ningekuwa wewe,
I would underline a few words there,
nitapigilia mstari maneno machache pale.
He says,
anasema,
a thief, I would underline thief,
anasema mwivi, nitapigilia mstari neno mwivi.
And I would underline la noche, night,
na nitapigilia mstari neno usiku.
And I would underline peace and safety,
na nitapigilia mstari amani na salama.
And then I would underline destruction,
na kisha nitapigilia mstari maangamizi.
And I would underline suddenly,
na nitapigilia mstari ghafla.
And I would underline labor pain,
na nitapigilia mstari utungu wa uzazi.
And then I would underline not escape,
na kisha nitapigilia mstari hawatatoroka.
But verse 4,
lakini mstari wa 4,
he says,
anasema,
but you brothers are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief,
bali ninyi ndugu hamko gizani, hata kwamba siku ile iwakute ghafla kama mwivi.
You are the sons of the light and the sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness.
Ninyi nyote ni wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wana wa giza wala wana wa usiku.
Listen to me.
Nisikize.
Very well.
Vyema sana.
The Lord says,
Bwana anasema,
when he says,
wakati anasema,
that day and hour,
siku ile na saa ile,
no man knoweth,
hakuna mtu ajuae.
He also puts a caveat, a warning,
pia anaweka onyo.
He now says a peace.
Sasa anasema mwivi.
In the night.
Wakati wa usiku.
That day will come.
Kwamba siku ile itakuja.
Like a thief in the night.
Kama mwivi wakati wa usiku.
We all know too well.
Sote twajua vyema sana.
That when the thief enters the house.
Kwamba wakati mwivi anaingia nyumbani.
He does not take garbage.
Hachukui uchafu.
He does not take every useless thing.
Hachukui kila kitu kisicho na maana.
He's only looking for the precious.
Anatafuta tu vile vya dhamani.
And so that means.
Na basi hiyo inamaanisha.
When the Messiah returns.
Wakati Mesia atarudi.
Like a thief.
Kama mwivi.
He will only take those items in the house that are worthy, worthy, worthy.
Atachukua tu vile vitu nyumbani ambavyo vinastahili, vinastahili.
Worthy, worthy, worthy.
Vinavyo stahili, stahili, stahili.
And worthy means holy.
Na kustahili inamaanisha takatifu.
That means only the holy Christian.
Hiyo inamaanisha kwamba ni wa Kristo takatifu peke yao.
Then he says.
Kisha anasema.
Be careful pastors.
Makinikeni wachungaji.
That dispensation.
Hayo majira.
Will be marked by the great complacency.
Yatajawa na kuridhika kukuu.
Where people will be saying. Ah, peace and safety.
Ambapo watu watakuwa wakisema. Amani na salama.
But then.
Lakini sasa.
He says destruction.
Anasema maangamizi.
Will come.
Yatakuja.
Upon them suddenly.
Yatawajia kwa ghafla.
Listen.
Sikiza.
When a thief comes.
Wakati mwizi anakuja.
Look at what he does.
Tazama anachofanya.
He looks.
Anatazama.
He is still awake.
Anasema bado hajalala.
I see some light in that house.
Bado naona nuru kwa nyumba hiyo.
Oh, look, 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 he's going away to drink in the bar.
Alafu anasema tazama, anaenda kunywa kwenye bar.
The thief lays a trap.
Yule mwizi anaweka mtego.
He normally will lay a trap.
Kwa kawaida ataweka mtego.
When you go, he has entered, pap, ticket.
Na ukienda ameingia mara moja, pap, amechukua.
That means.
Hiyo inamaanisha.
The Lord set up the day of Christ's return.
Bwana aliweka siku ya kurudi kwake Kristo.
As a trap unto those who are disobedient.
Kama mtego kwa wale wasiotii.
Peace and safety.
Amani na salama.
And then he says.
Na kisha anasema.
Escape.
Hawata toroka.
Will not be able to escape.
Hawataweza kutoroka.
That means.
Hiyo inamaanisha.
Some people will escape destruction.
Kuna watu wale watahepa hayo maangamizi.
In the rapture.
Katika unyakuzi.
Escape.
Watahepa, watatoroka.
Before tribulation.
Kabla ya dhiki.
Precious people.
Watu wa dhamani.
That day and hour.
Hiyo siku na saa.
No man knows.
Hakuna mtu ajuae.
But for you pastors.
Lakini kwenu nini wachungaji.
Together with your sheep.
Pamoja na kondoo wenu.
Be on guard.
Chungeni.
Be alert.
Kuweni macho.
Be ready.
Iweni tayari.
Be prepared.
Iweni mlioandaliwa.
Pastor.
Wachungaji.
The Lord has sent me to Kenya.
Bwana amenituma Kenya.
To ask you.
Niwaulize.
Now that the coming of the Messiah is near.
Sasa ya kwamba kuja kwake Mesia kumekaribia.
Are you alert?
Je, uko macho?
Are you on guard?
Je, unakesha?
Or you are waiting?
Ama unangojea?
Ah, the prophet of the Lord will come again.
Nabii wa Mungu atakuja tena.
We need another meeting in Nakuru.
Tunahitaji mkutano mwingine Nakuru.
When you come, we feel so much joy and life.
Ukikuja, tunasikia furaha nyingi sana na nuru.
We want another meeting in Nakuru.
Tuataka mkutano mwingine Nakuru.
Is that what you are going to say?
Je, hicho ndicho mnaenda kusema?
When Cuba has not heard.
Wakati Cuba hawajasikia.
When Costa Rica has not heard.
Wakati Costa Rica hawajasikia.
When Argentina has not heard.
Wakati Argentina hawajasikia.
Brazil has not heard.
Brazil hawajasikia.
Spain has not heard.
Spain hawajasikia.
Norway has not heard.
Norway hawajasikia.
When Sweden has not heard.
Wakati Sweden hawajasikia.
China has not heard.
China hawajasikia.
Large parts of India have not heard.
Maeneo makubwa ya India hawajasikia.
Australia has not heard.
Australia hawajasikia.
Paraguay has not heard.
Paraguay hawajasikia.
Russia has not heard.
Urusi hawajasikia.
Ukraine has not heard.
Ukraine hawajasikia.
The islands have not heard.
Visiwa hawajasikia.
Are you really on guard?
Je, kwa kweli mnakesha?
Are you on watch?
Je, kwa kweli mnalinda zamu?
Are you alert?
Je, mko macho?
Pastor.
Wachungaji.
The eternity of the nation.
Umilele wa taifa.
Depends on you.
Unawategemea ninyi.
Are you prepared?
Je, mumejiandaa?
The sheep have been devoured.
Kondoo wameraruliwa raruliwa.
And we need to construct the wall.
Na tunahitajika kujenga upya ukuta.
Rebuild the wall.
Kujenga upya ukuta.
And establish.
Na kuimarisha.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Precious people.
Watu wa dhamani.
I must leave now.
Sasa lazima niondoke.
On my way to South Korea.
Njiani nikielekea Korea Kusini.
6 cities.
Miji sita.
Praying and fasting and waiting.
Wakiomba na kufunga na kungojea.
That one day they can hear this announcement.
Kwamba siku moja wapate kusikia matangazo haya.
Release me.
Niachilieni.
Let me go.
Wacheni niende.
Don't hold me.
Musinikwamilie.
If you fail to prepare.
Mukikosa kujiandaa.
That is up to you.
Hiyo ni juu yenu.
Lift up your hands. Only those who want to return to the Lord.
Inueni mikono wale tu mnaotaka kumrudia Bwana.
That the Lord may restore your alertness.
Ya kwamba Bwana akapate kurejesha umakini wenu.
Restore your guard.
Arejeshe uwezo wenu wa kukesha na kulinda.
Restore your watch.
Arejeshe uwezo wenu wa kulinda.
Repeat after me very loud.
Rudieni nyuma yangu kwa sauti kubwa sana.
Say precious Jesus of Nazareth.
Sema Yesu wa dhamani wa Nazareti.
Diga precioso Jesús de Nazaret.
You called me to be a pastor in your house.
Uliniita niwe mchungaji nyumbani kwako.
Tu me llamaste a ser pastor en tu casa.
But Lord, today.
Lakini Bwana leo.
Pero Señor, hoy.
I have heard.
Nimesikia.
Yo he escuchado.
That the sheep.
Ya kwamba kondoo.
Que las ovejas
have been devoured.
Wameraruliwa.
Han sido devorados.
Please forgive me.
Tafadhali nisamehe.
Por favor, perdóname.
Today I resolve.
Leo ninaamua.
Hoy yo resuelvo.
That I will restore the walls.
Ya kwamba nitaurejesha ukuta.
Que yo voy a restaurar la pared.
Around the house of the Lord.
Unaozingira nyumba ya Bwana.
Alrededor de la casa del Señor.
Please Jesus.
Tafadhali Yesu.
Por favor Jesús.
Anoint me.
Nipake.
Úngeme.
With the power.
Na nguvu.
Con el poder.
To overcome.
Za kushinda.
Para vencer.
Sin.
Dhambi.
Pecado.
In this hour.
Katika saa hii.
En esta hora.
Precious Jesus.
Yesu wa dhamani.
Precioso Jesus.
Cover my ministry.
Funika huduma yangu.
Cubre mi ministerio.
With wisdom.
Na hekima.
Con sabiduría.
I bow to you today.
Nina apa kwako leo.
Yo te prometo hoy.
That I will protect the sheep.
Ya kwamba nitawalinda kondoo.
Que voy a proteger las ovejas.
And prepare the sheep.
Na kuanda kondoo.
Y preparar las ovejas.
For the kingdom of God.
Kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
Para el reino de Dios.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
En el nombre de Jesús.
Amen.
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 Let me pray for everybody.
Wacha nikamwombe kila mmoja.
Mighty Father.
Poderoso Padre.
Worship him. Pastors.
Pastores.
Lift up your hands.
Levantan sus manos.
And close your eyes.
Y cierren sus ojos.
Mighty Father.
Poderoso Padre.
I have spoken to your servants.
Yo he hablado a tus siervos.
About the pain in your heart.
Acerca del dolor en tu corazón.
Now I ask you, my Father.
Ahora te pido, mi Padre.
To baptize them with the fire of the Holy Spirit.
A bautizarlos con el fuego del Espíritu Santo.
Begin with the worship.
Comenzando con el equipo de adoración.
Over there.
Por allá.
Pastors, lift up your hands.
Pastores, levantan sus manos.
Mighty Father.
Poderoso Padre.
Now you can let your fire fall on the pastors.
Ahora puede permitir que tu fuego caiga sobre los pastores.
Over there.
Por allá.
Mighty Holy Spirit, over there now, touch. A lot of people have been touched in there.
Mucha gente ha sido tocada ahí adentro.